73. Kigode ki round from lazima kigode ki come come kiseti kigode ki round from lazima kigode to born wanati wapate ki jam down lazima kigode ki come wanati wapate ki jam down lazima kitire to born mamoshi zikicheza kwa mongo mamoshi nikibao sikidogo mamoshi zimecha kwa Mamoshi zimeja kwa dredi Nasikia nika zimelipuka nika na medi Na kuna tema na daini mtaje ma area wa Jua na dai tukuseti Lakini kwanina meka mdamine na nifanya nika na dai kumuamini Lakini siezi na dai kumfina chini na dai kumtoa chini Adi juu lakini misi mwenye yobloti
Afu apple mdanganye na carrot Aenge kejani akitoka Johnny B B for the ball to kupena leta C C for the cat pussy Rudy Form 4 majamani lipata D D ya madere E for eating kukula mamdenge F word mini foolish at this Panacheza na minda kutoa stick
Kamenuka
stick.
Kameshika na kinukisha Moshi mbili mbili na kuliza na kipitisha Ende msipende wanati leo ni kuchachisha Suku suku kizidi ni rada tunasafisha
Commander in chief wa kindukulu ni mimi Nasafirisha bangi na ambulance mjini Nikona zile connect bigi bigi na sirigi Pedi wa orezo amini usiamini Nitamu sana nikivuta na nikita Awinja kitrisa mki wifi na kibag Nimejisunda kejani na kilo sita Mashuksha marizla mariabes na sipra
Kiseti kigode ki round come Lazima kigode ki come come Kiseti kigode ki round come Lazima kigode to burn Wanati wapate ki jam down Lazima kigode ki come Adi. Wanati wapate ki jam down
Adi choko zada gani Nilikushow Mini adi choko Chukupiga mashow Nasi ndogo ndogo Sipendi uso Kucheka na watoto Leta mkono Tuende kakono kono Kushakuwa kumoto Mtoto na mamboto Ametoka rondo Stingoni zangomi Kushakuwa kumoto Mtoto na mamboto Ametoka rondo Na stingoni zangono
Watcha yende left, right sini swara Hapa wendo guest, uliza masagara 33 city, emba ndiyo city Risky, wizo kuwa risky Luku zako mbwakni, ujai sare wagani Kwani, bad we bad, 33 ni bad
One, water one, two, see you come through Three, kwanini una pre, unadhani sini mafalani ya tia to see
Before, zangu zime ngam, sija jam Bontoko mina nyam, bila riang Ona nime kam, tuvifiam Shikisha gweze bila hanjam Before, zangu zime ngam
Kiseti, kigode, ki round come Lazima, kigode, ki come come Kiseti, kigode, ki round come Lazima, kigode, to burn Wanati, wapate, ki jam down Lazima kigode kikamu Wanati wapate kijamdown Lazima kitire tubani
Mamoshu zikitire